Mukwano, ebyemba tesubira nebimba kuwano. Omukwano gulina gundi mungeno. Sumagira totya mukwano nsingi wano. Nze nagukwata abalala nebanagana. Nakulonze ogwo mukwano gwa nawe gwe gwe nage. Mukwano gwa musayi, gwa musayi. Mukwano gwa musayi, mukwano gwa musayi. Oni eno kubwongo mukwano gwa musayi, gwa musayi. Mukwano tozigo butyayi, mukwano gwa musayi, gwa musayi. Yani
bali bakabya ngo musayi, baleta masanyu masanyu, bakabya ngo musayi.
Musayi, 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 otungura. Musayi, musayi, musayi. Mukwano kwa musayi, kwa musayi.